fem bullet.
Young Bay Records.
Moro boy another one, yeah. My tunes are classic. Yani bora pombe kuliko ulevi wa mapenzi, kuvumilia kazi bora ni kuweke wazi tu. Ah, mimi kwa koti la lilam nimedata kwa mapenzi, mina kosa mbakadila moyo genzi kikuona, nashikwa na kichocho chocho moyo ni penzi moto moto, nadeka kama mtoto toto, natuliza moyo wangu najilia vya moto moto, matandu kwa makoko koko sitake choko choko choko, natuliza moyo wangu my baby yo my baby nipende peke yangu, my baby yo my baby linda shima yangu.
Oh,